Street kids in the game.
Okay, yeah. Revi 9-11
Young Stephen Diazina.
How is it on the beat? Hey,
life lali pena. You could be no more today, my low up pena. Olote useka gelo idzaba damage. Okali yopita round.
Sister wako wa damage.
Pasi ya madamu for a side chick. Kansi nako nikolunguli waenda quite sick. Ubela church banki upisa mon drama. Bagai bangene la nonyamu la zonsi drama. 06 party tena ntupanga drama. Simbino lila tipo bayanu yapia. Waimbe la kaa iyo ndie kama. Futi ubela ziko nozita na mukristi. Ufuno nkala dansa mendo ya tia waku kansa. Olo waka na mwana buwela nkala kateka. Uwe komedian ukakamba siwa seka. Block guy akufuna umeka. Abuela abeu la chikanga che ukonke. Waigwila ha usaigwese. 4 years ku college nchitio no oneka. Degree order uguli sashomeka. Waigwila ka life yali pena. Nkala na mwana wenesa kupala. We know he said and then please. Nkala ni thank you cause you have that lifeless alipala.
Nise daily nipate tupate. Mwa kambu hala uka wanu tusate. Mwa kamba izi baba tate batate. Mwa kambu ibazi baba mai bakate. Mwa kambu hili chishimba kambu hili. Mwa kambu hili chishimba kambu hili. Mwa kambu hili ikarida ti chishimba kambu hili. Ikarida ti chishimba kambu hili.
Mwana wa busa no kwa tira tiamanga. Mchechi bali wake chikwa tukano manga. Upasa mwana siku fifth pa klasi. Sifika kanzi anyamula kazi. Ndiwe rapa ujarapa mukali pati. No record deal siyali la Kylie. Wawina jackpot ticket no sober. You could be very sad danso ndiwe wama sober. Bane baweve always very happy. Pobwela boba kumanza ni tumoba. Wasegula account my roba bank wa sober. Pa Facebook ndiwe pastor. Hey real life never sober. Waigwira tia indie life. Bali gwira mwana no mupanga na wife. Business ya kukanga. Ona wangara profit for the profit. December wamwela salary. January vana bako 8 papasa. 5 zari mwagula likeji. Exam ya bwela no kangi opasa. 10 years mudetingi. Chikwati sichibwela. We know it's certain day and please. Nkala ni thankful cause you have that life. Endesa alipala.
Nise daily nipate tupate. Mwa kambu hala uka wanu tusate. Mwa kamba izi baba tate batate. Mwa kambu ibazi baba mai bakate. Mwa kambu hili chishimba kambu hili. Mwa kambu hili chishimba kambu hili. Mwa kambu hili ikarida ti chishimba kambu hili. Ikarida ti chishimba kambu hili.
Chao jizi pondi biti rihoda.